za sumagiza munzikiza tuli mu mukwano guliogweda tuli mu kiravu kiri ekyedda nakwepo ata baby want to come yagala biri 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 ebyedda Vale.